mucaaradka dalka Kenya ayaa shaaciyay in maalinta talaadada ah ee labada bishan ay dib u bilaabi doonaan dibadbaxyada ay uga soo horjeedaan dowladda madaxweyne Ruto, kuwaasoo ay markii hore ay u hakiyeen kadib markii dowladdu ay ku dhawaaqday inay wadahadal ay la furayso mucaaradka, balse sida muuqata tilaabada ay mucaaradku ay ku shaaciyeen inay dib u bilaabi doonaan dibadbaxyada ayaa laga fahmi karaa in wadahadalladii u dhexeeyey mucaaradka iyo dowladda Kenya aysan waxba ka hirgelin. Mas-uuliyiinta mucaaradka Kenya ayaa warbaahinta gudaha iyo baraha bulshada kula wadaagay taageerayaashooda qorshaha ay ku doonayaan inay dib u bilaabaan dibadbaxyada. Hase yeeshee, markii uu soo baxay qorshahan ay ku doonayaan isbahaysiga mucaaradka Kenya inay dib ugu bilaabaan dibadbaxyada, booliiska Kenya, gaar ahaana booliiska caasimadda Nairobi, ayaa ku dhawaaqay in dibadbaxyadaasi aysan sharci ahayn oo ay diideen in la qabto. Dibadbaxyada oo ay ku micneeyeen inay xambaarsan yihiin amaba ay wataan falal isugu jira dhac, dil iyo burbur hantiyadeed. Adamson Bungei waa taliyaha ciidamada booliiska ee caasimadda Nairobi.
Previous demonstration were met with violence as the demonstrators were armed with machetes who attacked innocent members of the public
who were going by their business. Dibadbaxyaashu waxay ku hubaysnaayeen baangado kuwaas oo weeraray dad shacab ah oo ganacsigooda u socday, waxaana halkaasi ka dhashay burbur hantiyeed. Kuwa weerarada geystay maysan dibadbaxayn oo waxay geysteen dhac xatooyo iyo dil intuba.
Mada Karua, ku-xigeenka hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Kenya, ayaa sheegtay inuu bannaan yahay in la dhigi karo amaba la qaban karo dibadbaxyo nabadeed, iyadoo qayb ka mid ah ciidamada booliiska ku eedeysay inay yihiin kuwa foodada keenaya.
Demonstrations, peaceful demonstrations must be allowed.
Dibadbaxyada nabadeed waa in la ogolaadaa. Waxaan doonaynaa inaan dhahno waa booliiska, waa qayb ka mid ah booliiska kuwa sababa fowdada.
Madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto oo isna ka hadlay tilaabadan ay mucaaradku ay mar kale ku doonayaan inay ku qabtaan dibadbaxyada ay dowladdiisa ay uga soo horjeedaan ayaa ku hanjabay in dhinacyada dibadbaxyada dhigaya ay dowladdiisu ay awood u adeegsan doonto si loo ilaaliyo ammaanka muwaadiniinta iyo hantidooda.
They will be met with the full force of the law. We will protect every citizen.
Waxay wajihi doonaan awood business oo xagga sharciga ah. Waan ilaalin doonaa muwaadin walba, ilaalinta ganacsigooda, danahooda iyo shaqooyinkooduba, si aan u hubinno in aan leenahay dalkaas oo ku dhisan aasaas adag oo sharciga ah.
To make sure that we have a country that is founded on the firm foundation of the rule of law.
Khadar Mahmoud Hared, VOA.